Bitch Flozy.
It's your girl.
Nice.
I open up inside. Where are sunny my ass out. In my boot the job. Also on the moon god.
No life be younger.
The letter be my boot the job.
Be my boot the job.
The letter be my boot the job.
Be my boot the job.
Where are sunny my ass out.
Na munga life izanga la beta ni kaseli za skulu. Nizapeza jobu pamozi na chikwati. Before I reach 30 hapa nitama ngila 40. Nyelipe kari konze maesa kupushe nga bati sifi mafendela. Without koneki niyo limbaba kamba sunga one benefit. Monga body ya balungu ni game ya fita langa. Kale na fita katanga kale na nwadumu. Nde kula nshukula nilesa unkosha. Nalende chalo chonse bati jobu no isanga. Nalende chalo chonse bati love no isanga. Palasti unga funde. Kuyesa ni maesa. Fima vuta chabi buwana.
Kuyesa ni maesa. Fima vuta chabi. Also on the monga.
Na life yanga.
Kaleza fima vuta chabi.
Fima vuta chabi.
Kaleza fima vuta chabi.
Fima vuta chabi.
Kuyesa ni maesa.
Kubombesha fibombolo kafe. Nogunanga nitapaba. Nichofe chalo chaba. Pepa narikwata na skio narikwata. Nyone kafeja cause life silly fair. Kupushinga ni pushinga. Life silly simple. Munga ni kuchoka pimpo. Nyoko saba people. You can't understand if never be my shoes. Yena nguma issues. Bani takilila bani teke sapo beans. Life viva fair anga kare na vaseto. No wanda narisho kwa chombela fiamma dizzy. Ukwesha kwenda ndesha. Ya baba ifi bomba ikabila kofie.
Kuyesa ni maesa. Fima vuta chabe. Also on the monga.
Na life yanga.
Kaleza fima vuta chabe.
Fima vuta chabe.
Kaleza fima vuta chabe.
Fima vuta chabe.
Kuyesa ni maesa.
Dr. Chisala Webdi Mofatai, see you. Don G Gabriel. Hit up.